Belum boleh, belum boleh. I'm for you, nitafanya chochote, atakuwa lolote, kwa ajili yako chokoleti. Baby for you, tutaishi popote, hey, yeah. Utaishi na mimi, yeah. All night, baby. All night, all night, all night, yeah, yeah, yeah. All night, utaishi na mimi, darling. Nishakufa, nishadata. Tena kwako, nimelowa, chapa chapa. Ilo penzi, lanoga, la korea. Mimi nawe, nishakupa, penzi kwa chupa. Kwako we, jeye onai. Yeah, yeah.
Purchase your tracks today.
I